Fresh out.
In money, pan money.
Exclusive.
You don't know. Fast laugh and a laugh.
Great news.
The one and the only I strive.
My name is Buritonia.
Jump the one, but it keep a Buddha.
Tell our Cody, yes.
That Sega dog Sega.
I wanna tell you that I love. Ati yon senga na kumu. Ishi historia ya. Alan shishi waneko ya. Elo ni nwa mwona peo. Basi umonga na kumu. Deti nkwimi ni kema yo. Oh na na na. De chula na love. De chula na love. De chula na love. Ya konga ni formula. Formula yona budishamo. Ya konga ni formula. Formula yona budishaya yo. Nadie chance ama effort. Papa godo. Nadie chance ama method. Oh na 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 na. Nadie chance ama effort.
Ivo kishefo chari kubwa ichepa kubala. Nganaba tusha fweka babiri mumabala. Na tuwale ibwela mwataka subana kabala. Tuwale aishike chitengeno no chitambala. Hapa tuwakula chaishivefo na abudishamu. Filavu ndesho kukupampamu. Nakumona wapita na uzona. Nanaba femu maluba nishinge tozora. Nisha sindelo mbama mikuli webo. Tukeka tanenga makwebo. Palibefo na lufya nyonjelele. Ukabyo mumana nkabe kyo luchelele.
Formula yona budishamo. Na ponga ni formula. Formula yona budishaya yo. Nadie chance ama effort. Papa godo. Nadie chance ama method. Oh na 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 na. Nadie chance ama effort. Nadie chance ama method. Oh yaga.
Na yeshe misango shonse. Kukopu ama voto kuchalo chonse. Kove veti boneke kuwino. Umeso yobe kutina moneka wino. Kuna kupela vyonso kabila. No kukutwala konso kabila. Hapale pweke bonse kabila. Bato fonshfwa kukumona fina kayo. Musha ni formula siningabo. Kwe vati wonene vintu fingabomba. Na yesho kusamba wala. Na yesha kamoba wala.
Formula yona budishamo. Na ponga ni formula. Formula yona budishaya yo. Nadie chance ama effort. Papa godo. Nadie chance ama method. Oh na 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 na. Nadie chance ama effort. Nadie chance ama method. Oh yaga.
Kupala ose post chap tunya yelo. Imwe ose izeni. G-man swag atishanya. Bamekiro nina kumona.
Jabu the one utiki papoda.
Ifirimba. Urichikari. You are Ronaldo Tsambakarama.